bisimilla moon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskaram moon yontere jo Dande Fulɓe. Ko ɗum woni ceernumo Doumba hiɗe wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe haalten dow mum ɗen hannde. Gattaƴere aranere hannde en kalan ko faati e alhaali kisal e nder leyɗe Sahel. Lewru ƴaɓɓindu heɓi hitaande gila sinceede AES, ɗum ko dental yuɓɓindirngal leyɗe Mali, Burkina Faso e Niger, e yewtidan e Bamadou Oumar Ly.
Normalement enen hannde ko ɓuri ko wonde licencié ko stratégie militaire o kaji relation politique uji leyɗe hakkude leyɗe ɗe kadi ma changé.
Mamadou Oumar Ly ko Mauritaninaajo wittotooɗo alhaaliiji kisal e nder Sahel faa e baŋnge géopolitique arabeɓe. Kataƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hannde, ngurdam Fulɓe nawran en Nigeria, kalen fii durooɓe ko sammata leydi hecciri fii nguure na'i e dammi maɓɓe. Karogere men diaspora hannde en yewtidan e Djeli Batal, debbo iwdi Burkina Faso jooɗiiɗo ka suriire faransinaare Corse. Djeli Batal no sinci ñallal yiitindingal aadaaji Fulɓe e aadaaji Corse naaɓe.
Jowlol sukaaɓe.
Rafi ndeenaagu e nder falnde Sahel, ko ɓuri millionnaaji ɗiɗi yimɓe no fatti e nder Burkina Faso e biol limore salndu onu kippundu fi fattotooɓe no wi'e HCR. Ɓen ko doguɓe koɗooli maɓɓe sabu fitinaaji jaaliiɗi e nder wuroji e koɗanɗe karewo Burkina Faso. Karim Bahaajo, nultondiraaɗo VOA Fulfulde Wagadougou, yiidi e fattiiɓe ka foyer fama, ɗum ko suudu moolordu e nder laamorde Burkina Faso. Ko waalde société civile no wi'e Femme en Marche sinci suudu ndu. Ɗuuɗuɓe noon no yiiti batte ngurdam e no ekkitoo mecce barki Allah e nden waalde renndoyankere nde ardii ɗum Aicha Diallo. E hino jantore Karim Bahaajo gila Wagadougou, laamorde Burkina Faso.
Leɓaade yaajunde sukaaɓe innatoon no pija. Soni a naati ley suun ndu a tan rewɓe no njooɗi na ekkito ɗum ono gollan njuuɗo. Hannden ɓe ekkitataa kona no weslaari kuu waɗitte e dow ardangan hooreejo ndaarono ɗum ono defu nokkuure ndeen. Ɗum fuu yo saabe Allah, saabe projet foye fama ko waaldeere association Femme en Marche joƴƴinoyi. Habsat Diallo kanko no hooreejo waaldeere ndeen.
So wiyaama foyer o dagono aan ka nokkuure afa suudu mawnu e to yimɓe jooɗi e ŋuurdan batan fijan e gollidan. E hakkillo men du men joƴƴini nokkuure foyer fama faamen gollida e rewɓe.
Ko famɗi fuu yimɓe waɗooɓe capanɗe joyi rewɓe ɓe muɓɓo e mboori ɗum ono linde nokkuure. Projet o no walliraɓe ɗum ono nokkude oto ɓe mbaala na ñaamnaɓe na sawraɓe, nde wona ɗum tan wona ko projet o gollantaɓe. Habsat Diallo,
na anndi ke ballan hokkugol ñannde fuu wela, mais so a ekkiti golle jaango jaango wallete. Donc saabe ɗum minen min darata ko woni golle juuɗe defugon e sañugon e sukaaɓe worɓe du, parce que rewɓe ɓe waran e sukaaɓe maɓɓe. Janngoɓe ka min tinnoto min winnaɓe école toon. Woɓɓe du min hollanɓe golle juuɗe dagono soudure.
Burema Dikko ƴuurana cel boo saabu rafi ndena ngu o dilli toon o warti ley gallure Wagadougou. O heɓi jaɓɓeede leywaaldeere association Femme en Marche saabu projet foyer fama kanko ɗo heɓi ɗum ono saa'a ikkitoke ɗum ono gollan juuɗe.
Mbappu ɗum na ɗum feccere yon
ɗum e feccere ɗen mbawɗa waɗde ley gollal ngal jooni na
bo na ɗuuɗi seeɗa on taabaaji e ndi on ɗum hon ko aali ɗo ɗum ɗum bannu min ko fomiɗa waɗde.
Ñannen altine e alkamisa fuu waaldeere nde na hoojo ɗum ono anne feerfeere no ittina ɗum ono yimɓe jaɓɓaaɓe ɓee. Habsat Diallo kanko no hooreejo waaldeere ndeen.
Hannde min waɗi programme formation dagono pâtisserie gâteauji biscuitji. Min ndaaran du formation mo nafata rewɓe, par ce que formation goɗɗo no woodi so wona ley leydi tuubaako joomum waawa gollugon ɗo. No o minen min ndarata rewɓe jilluɓe ɓee e ƴuwi ley gure ɓe wari ley saare. Donc ɗum ɓe marsata ley saare o. Donc ɗum formation men hollata ɓe.
Hannde no alkamisa ñalaani hannere nde yo ñalaani ekkitagon. Hajiratudi ko ƴuurana ɗum ono seba no wondi ɓiɓɓe makko jeegom. O heɓi hollitinde ko gilla ma o wari ley nokku o ekkitoken ko heewi.
min formama pati seri o gato croquette o e chips e mugudugum do waydo e tawti tiabunde wadude tiabunde e savon liquide o dum ekita
hawa dikko jibo juuri o waddi bibbe makko tato
siwete a yi ata binni ni njaa mbi a goddo jangan aniti ko ngollata ni nya anita golle ma ngolla golle ma
projet foyer fama ko ko dum mono wadere association fama marcha na walita dum mono kadi himbe fu be njaboto hakili bijegom yadi hitane wotere soni be ngali fa be njalta dum wadere den na walila be dum mono bawde seda fa be kebo be pudda dum mono gollan jode yasi wadira association fama marcha na golla sabe himbe wonbe dum mono lede janane Karim Bahajo Wagadugu VOA
Ajarama Karim Bahajo Joni Joni Mijo Hediankobe e Alhali Rafindenagu Ender Sahel
Mijo Mon Emun
Mijo Mon Emun
Mijo Mon Emun
Ndeyon teredo yoga e Hediankobe Neldimen Njian de Mabbe e Ngakere Kisal e Ndenagu Ender Ledemen Tentini e Falde Sahel Keroden kongudi mabbe
commune abo so jodi do noisot republic islamique de mauritanie sahel o jodi na heewi probleme wuji de ko god fo ena andi be lambe wonbe don be yida yahade be wonbe burkina wonbe be male wonbe gine god hen fo yida yahade de ko se election ji badi tan hebe be yahat test population di yida dumen ko dum wadde hebe be yida problem o gasa sada jeewa kadi ko wayena cda wo en ko wayena union africaine en ko wayena union européenne ben be fotno wallandir kono non wonno ben ka demokrat en bi yida jokkandirde ben hebe bi yidi tan ko wonde bangi mabbe be yahabe jokkandira leydi wanena ris andoda on wona demokrat be gono don be keddo laamuji he
assalamu alaikum we wa fulful down salminama on weltanama ka abdul ka gambia hande holiyande men hande dum no ko wonde hulbane ne hande der leder men sayla ellene tan ledel de galal laamuji laamu na joodina ndar ittata wadata dum do ko satene mawde be ayene dum en gayna ko gannan do hor ma taw ko gayna ko worko gattam sabam taki laamu wada ko yobaren population kono stay laamu woni hande laamu be ndarata yimbe na natina mbara laamu ne wada civil ya waro yim wala ya borno civil wado yim janguji arta joodo hande hande sa jogi ma jawdi asusa yaltende jawdi mandi
min inde am Amadou Sidibe mido jodi Garamba sam leydi Cote d'Ivoire do no watta fa jam warta e Sahel paske wombe tan hande be konon kobe be kambe hore ya ko leydi o be jidi dum sabe se be da kalda ya andi se be kaldi se kaldal wadi jam warti tan be itti fe gonto ay dum sabe tan be da kaldal wi ya jam warta
e wewa fulfulde e modi di koleji mali ono chatele gondo le sahal o hanne se jeewi dun e chatele mun ne heewi rafi denka wonton rafi ngure wonton ay nyabuli rafi kawral wonton dum fu ko waawi addantu dum hono jogola e laami be leedi lede be daara joda kaldal hakkunde leñi di e hakkunde bibbe leedi le gondo de don nokkuji de fu yimbe be ngadda potal hakkunde bibbe leedi le e tinno du e ande hono yite nyifta yite on jarama wewa afriki
jamnyalle mun ko sire amadou so gondo do e montula jeli dowla france e min jirumi sahel won wonirte ko laamuji militerdi di ndokka yimbe dele holde di ngoppara laamugu civil yetta kadi yimbe leydi ndi kadi be ndaro darne tinde habe mbawa itulon e ndir politique non taw wona histoire wona hare ha militaire ya bibi li ndi nare politique jeunesse o gelli wawa soudi li elde on diara
ko du wono jiande mon hediyankobe vewa fulfulde ko fati e alhali kisal e ndenagu e der leyde sahel joni joni jabboden ko do dande fulbe
kodo dane fulbe
kodo men hande ko Mamadou Oumar Ly on ko Mauritanie najo 17 do e bangi kisal e der Sahel Mamadou Oumar Ly no okka kadi andal makko e alhaliji géopolitique leyde arabebe. Mamadou Oumar Ly a jarama VOA salminima.
Mi salmitim hettibe VOA fof.
Leyde Sahel no fewti fitinaji kewdi e nder di duubi jowi ha duubi sappo yabbidi wano Burkina e Mali gouvernement on hubindaki lesde mabbe fofo. Lamdal an aranal holko woni sabi di fitinaji, holko woni nene e baba den lurre hakunde gouvernement e mojobe kuliyankobe.
Sabi dum ko eden gandi leden Afrique de terrorisme gumino do ton e leden AGO kiliti ga ener Sahel o hauriki di guerre ballodo e Libye, hauriki di guerre ballodo e ener des années 90-92 ballodo Algérie. Ko way non dum en jeyay ko addi ko muftube pelle muftube tella kelitaade ender Sahel. Kon non den leyden de kedi mbaɗi ndi coup d'état o on en jeeya kadi mbiɗen de ko ɓeydi kiɗɗuɗi leyɗel Sahel ɗe surtout e noore Mali o wonno enen gandi muftuɓe asa awaden ɓe ko toon eɓe cabbinanno. Donc hawre kadi trafic armement o e gueɗe mbaɗe noon ɗum mbiɗen hokki kuliyankoɓe wawde dañde ɗi cabbi oɗoji men kadi konko laamuji ɗi kadi mbawano wawi rende leyɗel mumen wono iɗi juuti kiɗi jaaji hakkude frontiére Algérie tan e Mali ko 1350 kilos hakkude frontiére Algérie et Mauritanie de 2000 kilos.
Et bange wasi wadude e ka bange développement en der din nokeli
de do le del jugi des centaines de milliards ganda baran de développement baran écologie baran autoji baran sukabe likki donc chômage on ñakere développement humain je ak ko immigration jité no en je ak ko recrutement terrorisme en der Sahel.
Et jon non sendari ko feundi ko wien mojobere leyde Sahel biyetende AES hebi hitande gila sincede mayre e lewru jabbindundu ko kawtital Mali, Burkina Faso e Niger. Ada yi polgal e bangye kisal e batte AES
hay e bangal dido leden AES dindude wono kidi dindi ko ala ko beedi ton so wana mayde. Donc enen gandi dido balde tan e attaque dernière attaque barado e Burkina Faso Barcelona ko may ko ton ko yimbe hulbini pliant kuliyan ko be Bamako e heñere Bamako der heñere Bamako. Donc tagal o mojjani yes o mojjani armamaaje nen toode yimbe nana maya kidi leden ne watno dum en wadde kudita pour ñongu sel lañi ñaw enen gandi succès len jokkoto
wono Burkina Faso gouvernement o noddi civil en tawdede e jippirgol e kuliyankobe du woni terroriste en hay magistrat be du woni ñaawobe ben windama yahobe ka hare holno jirda ndeng ebbore ma ebboje go ko jetta e mana fewtugol de hare kuliyankobe
nden ebore ini kede ebore hangani ini fewani sa jetti population ma ada waddu men integre ada implique dum e der armée pour yida habari kuliyankobe a wawa sirrude gondo kuliyanke e gondo civil. Donc sa wi ada nana be der guerre ganda keb kabar ko kambe be jiita dum e ganda dum. Donc sa ngi parsologo ko wara ko ton ko tan civil andata population ganda ala formation militaire ala hedra ko sukar tan tatte da arme tan be yo pillu ada dum do ko beedude nanu dimbe hari beedude nanu yimbe fitino wonno yimbe wonbe ton de terrorisme wono tono yimbe wonbe tan be ko famille ji mabbe kambe tan gondon c'est la même famille. Donc terroriste ji mattat attaque civilien be mbade kete armée au cible won tout le monde ko cible dum ñawu beedo tan
sendari Burkina Faso Mali Niger de leede fof de wayli none njubondiral mabbe e leede adunaru wono Mali radike konunko be France Niger radike Amerika nabe ben joni ko risibe buri battondirde tentini ka bangye ndenagu e kisal holno jirda batte dum
Russie hore mum wawna hore mum Haydar Allah halani wawde wiide en walla he wonbe ga al walla neddo ko kissu gonde e guerre wawa wallude gonde e guerre keda arma tan wala kanyum adda jam e kuri e cundi adda sa jam sundu ko kuri e cundi tan adda jam leden burdi sahin jogari dol en jogi terrorisme yan fon badum attaque fistinal dum en Haydar. Donc sécurité militaire gondo ga e sahin o information militaire gondo ga e sahin o attaque ibu dutindirani e leyɗele ɗeɓe ndiwiɗe e mbawi wadde ɗumen stratégie goɗɗo pour wawde rende population.
Mamadou Oumar Ly hiɗen andi koko fewndi e nder Mali, Burkina Faso e Niger hino wawa jaalade e leyɗe goɗɗe holko hani wonde darande CDAO ngam habude o rafindenagu e nder Afrique hello hirnange sabu de leyde hide feli CDAO ko wasi mballitade be
no futen ko be mbirat ni kiccol nawra jurgol wal jurgol nawra kiccol donc ko sumat ko ga e sahilo en ma tilfo e hatoni Afrique wono enen gandi leedel de wana jogade du ministre sécurité ko normalement enen hande ko burko wonde licence lo ko stratégie militaire ko change relation politique ko leedel hakkunde leedel e climat change parce que enen gandi hakkunde Burkina Faso e Côte d'Ivoire welan e leedel e Benin e Niger welan bangal relation diplomatique ko sukmo jani en tilito e bangal wawdi beedu dimbe beedal filmi tade e leedel e ngiddindi fu wirak bonna de leedel kiddindi donc kal leedi hen bonnaani bonnaa ko leedel kiddibe
Mamadou Marli a jaarama mi yettima sanne
mi yeltini mamane fi jaarama
fulbe wonudon e hedaade mere weltani yon kala ka wondon e aduna o si a andi a anda a andan si a anda a anda a andata ko Amadou Ampate Ba windi yankejo tarika yankejo malinajo tawado e burbe layinde e lollinde kadi pinal fulbe e pinal afriknabe e none kubal halingol kongol mabien sandawol vewa fulfulde non no fala andude ittude mabien hapu andal mon onon hediankobe ko fati e sandaji faransire inna dum proverbe gila hande neldemen sandawol ngol weladon katongo de amen WhatsApp men yottinam do yoga edin sandaji imen nelda e hino tongo de WhatsApp de 001 202 304 98 06 001 202 304 98 06 uwoni kowal kowal go'o didi kowal didi tati kowal nayi jenayi jetati kowal jeegom iden natana joni tajere didabere dande fulbe tajere didabere taskaram men o hande ngurdam fulbe nawran en Nigeria ton durobe no samma laddeji hekkidudi fina imabe jehen kadi Mauritanie nultondirado vewa fulfulde Amadou Diop yewtan en fi gimi lele dinko gimi fina tawa wonubi e sebitande mulugol sidi tambitaka karogere men diaspora en yewtidan hande e jeli batal debbo anniido ma mbien daranido yubbindirde aadaji fulbe e korsnabe
ngurdang fulbe
adoro ben in Nigeria neobe no egga hakkunde kodoli abe samma ma mbien hibe dabba laddeji hecciduudi kadabeji netore ma neire abe hawra non e chadele e nokkeli goddi tentini karewo lesdi ndi kedoden jantore Muhammadu Abubakar nultondirado vewa fulfulde Abuja lamorde Nigeria
Ndungu latake jengol fulbe drobe kamyebe seyo yaki yende topan ladde balwan na ikebay gene seyni drobe ibe waita ladde timi sababu dalila rewo e temini burti nudirgal yimbe iwaddana fulbe illaji do durungol bentoni yauti seyto be egi na ima e heba fesare Umar Sale koto nder fulbe drobe na i o wangini illa o yidata bananihi
de massa jangol lewani abwe no wakata kura don kai don nanta bildu andi ko gido ndundu to ye kado mana se gama du fotina ka ton des gonna su dara du rema du ka ta kura bana idiamin to edu ya wona le ginde
ko yata no durgol yarata do yeso
nonoma
ayuba lamdo munyal Igadiwal nasara wailan kere lezi Nigeria hala ni viwa ya torra be yidata dohya banki na imape turdu e
hello
gongo kam bo joni kam gonga alla wakati kumustadi matin jimbo wakati dungu ko bigeje ko to ere mama wala musamman bono laddude ko bo labi gurti tonai to kaino no hudu non joni du wala tai tonai jaha ini do tatan iri tatal dan yimbe to kata ko mota ya don biata horni ama futo hori to sai din ko derde balde ma tonai amin balata lagi den lawli min tawi jabbi do non awi dum gawri din pompi don to dolen pangi do din joni gonga la durgo ngol din arduno di dubi tao bo don kam go tim din to non to dirata dum wala to da ko hani wiya bani kulte la dure to yata do inde ma be jodi de remata ke ya nde durgo den hi wadana be bono wodi gene den hawata hawana nai hokkadi kanjuma da ko hani bono non walitirta remoke da ya ko hani ambe maturade rara fi wanni to
ko labi di handi fulbe durobe hani tokka kam yeboki timu mabbe komradi yawo aliyo olati ardido dental bandira ko fulbe lisal abuja
min ko mi dibbo hakkilo gomnati ko mi dibbo hakkilo amin mino ardiibe ya kamata tawa gomnati illa iyaka tontun andi fu dun ladde ko dun shafiki atal ya kamata gomnati wurtina ngal don lawol ngol don gongol nagge hebata nanga i jappo gintarari hakkunde tatal mota to tokkata i hakkunde tontu on aliton na iya kamata nanga i tokka mai dun dudi amma joni a tawai don dum ma dun remama
ko ya hango wakkati nde billaji di waddata ha Nigeria wakkati tan hollata en Muhammadu Abubakar VOA fulfulde Abuja Nigeria
ajarama Muhammadu Abubakar joni jahen Mauritani ton gimi finatawa mbietedi lele no e lawol mulude sidi tambitaka lele non no anda e der futatoro fa e kodande Mauritani Amar Job neldi en jantore mako gila nuaksot.
Lele ko jimol gol heeraki hinde indir futa toro gol wittiyan ko be kawri e jumum ko arab e ko wiete ko sorawo jimri ndi umrul kayshi lullin nani ndi jimri futa toro ko sidi sherif haydara mo chilon chagal ndo yano jumbi tumbi lel non ina fira leila e demgal arab woni jam e demgal pula kon wadde en puddi dum wiidi jay seydou amadou bindu deftere leppende e nyankal futa toro
ndi ala lele ko wale wayle do hunde ummoto e ko wonno ene faati e goddum do kosam birdam ummoto e birdam ene faati e kaadam hakkunde birdam dum e kaadam wiite ko lele ko leydi ngulndi walla ngulnoni won say buugi ko da asaman kewno do koode won say nyaarde do musum niijo e yeewende kada ndu daanade ko do be mbi woni ko wiite lele mambe yimi lele nani jo ko benni
Olimbe lele e hollol midum jartorongal dum namdal Oumar Lal Thiam jaydenki
e rendi hewbe jemi lele ene jiya hen Amadou Koly Sall Baran Jay Mamadou Djeba Diaw kono kadi Allah rokke woni ha lele segondiri e indi mum ko gorko mo ganno hono Samba Diop lele kanko kadi taccini ndingo wari mayo haa nanne dum knock shot la murgo lidi Mauritanie o yimeni fulbe kanko Samba Diop lele o yimeni julfube hay safalbe kadi sabu seedi mum tan ko horeje Mauritanie kadano on Mukhtar Wul Dadda tawtornomo hirde makko
lele en heewi bindande ha tentinde jimbi Samba Diop lele modum nanan ko Musa Ndongo ko chonchi yanki ni atani hen yogay bindande
to mawdo yimi lele enemi jo ko benni suko yimi lele enemi jo ko fay arde lele ko jimol udditare aduna jimol lele heñortake lele ko ma dire dirte no bagal woyndu lele ko jimol payngol e beto dande wana no neddo wala fuftan yimira
o gorko beltortodo lele jay seydou amadou en halla fayre mum tumane teski ala kitti du lele e ngode mum e suka bi jango
jonnon kam ina wayno gasi halabi hancer ala ko heddi ya de wa mulde o do gorko nyol Samba Diop ngal kululide ko yontaji garoyidi ngandata na fore lele
hande o weltotnobe lele ina nguri e jilminare ciagande battini do yindi lele wirni on amadou Diop Amadou Diop nokshot Mauritanie
VOA Afrique.
Yankobe tedduɓe mere weltori jikke mon e dow VOA Fulfulde. Mi yetti Bouba Mohamed Suleiman on ko jeyaɗo lesdi Nigeria, Ousmane Sow joɗiɗo Nioro Mali leydi Guine, e Bande Salifu on ko mo Burkina Faso. Min hendi keɓataki mon, on jarama. Joni joni yiiden e yaltiyankoɓe Afrique naɓe karogere men diaspora.
Diaspora.
Ɓe yontere ɗo hiɗe wondi e Djeli Batal. Djeli Batal ko debbo pullotoroɗo iwdi Burkina Faso. Amo anniyi ma mbiyen himo darani yuɓɓidirde aadaji fulɓe e aadaji ɗi o tawi Corse, ɗum ko surire faransinare wonude hakkunde Italie e Faransi. Jantore Alpha Ousmane Ba.
Hikka woni nayaɓum Djeli Batal e walde makko noddirtede Pendo, lawol enɗan no heɓɓitade ñalade yuɓɓidirde aadaji fulɓe e aadaji Corsenaɓe. Yimɓe hoɗuɓe nder surire faransinare Corse gimi gami ñamete e jaram no tawe hen.
Mi waɗan ñamduji Afrique de l'Ouest, la ciri gappal ɓe waddan fu, epi ɓe waɗan disinaji, ɓe waɗan ɓe ñaman cobbal, mi waɗan taliji avec bibliothèque. Yimɓe so wari fu waɗan découvert, wala ɓe ndara ɓe ñama ɓe fama ko leydi Afrique komin ñamata ko e komin ñarata. Walla finatawa fulɓe fa heɓa yaha yesso, fa heɓa ande seeɗa, epi hokken sembe pulaku.
Djeli Batal yawno ka surire Corse heɓi duuɓi sappo pawɗi e nder nden surire woɗɗonde lesdi makko Burkina Faso ujune kilometer aji. O pullotorojo jiiti hen aadaji nanduɗi e ɗi o gandi, wono durugol e mbaylugol kosam.
Yimɓe Corse ɓe woodi ley le pelle, ɓe waɗa transhumance, ɓe ɓira, ɓe waɗa fromage uji wano hino fromage wuro amen. Ko warum ɗo yiɗum ɗum, wimi ɗum ka na weldi e fulɓe sanne. E après yiɗum du aadaji ɗo, don ɗum fu yiɗum, wimi na weli sanne, na woɗi, na waɗa sababu do yimɓe andodira. Illa ma donc 2019 min e bandiraɓe am ɗo, yimɓe wonɗoɓe ɗo, yehi Burkina, waɗi Burkina, waɗi village ji Burkina dans les années ka neɓi ko weliɓe sanne, ɓe heɓi ɓe yii fulɓe finatawaji fulɓe.
Gam sembinde nden jokkere enɗam, Djeli Batal e gandidiraɓe makko Corsenaɓe sinki walde noddirtede Pendo, ko gasta wonde chemin de l'espoir ka faransinkore. Hikka aɓe noddiyo tawde e ngal ñallal jeere pinal Afrika jimoɓe finatawa Burkinaɓe. Djeli Batal kuulal makko ko okkude ɓe jimoɓe yakare e welo welo e wakkati mo caɗele jaali e nder koɗanɗe Burkina Faso e kawte mum.
Hande Burkina, Mali, Niger to pullo woodi hande fu kana tiiɗi seeɗa. Ɓeɗo roko Allah, roko jumiraɗum heɓa walla futtima e ɓottal e ɓottul e deere na heɓora voyage o na tiiɗi na woɗɗi. Wana ɗum tiiɗi sanne, mais comme la culture nous porte plus que ça. Ɓe wara ɓe yimay ba ɓe ñaman e ɓe hollan ko ɓe watta, ko ɓe andi, epuis ɓe andodiran yimɓe ga e puis yimɓe ɗo du andan ko ɓe hondi.
Djeli Batal inni ngal ñallal no okkamo yurmede, kono kadi amo welti sanne yuɓɓidirde aadaji e yimɓe sertuɓe e mbaadi ɓe leyɗe mum ma lesɗe mum woɗɗodiri e dow gimi e gami.
Heɗiyankoɓe tedduɓe, jofi timmi yewtere men daande fulɓe nde yontere ɗo. Iɗen okkidiri aadi e yontere arore, si Allah jaɓi. Miɗo yelani on jaam, kala ka hikkorɗon e adunaru, on jaara.